Respect my hustle.
Manona chungu.
Westside music.
I try every day.
Pana kandalama.
M beats. Music.
Ololi en drama una moyo ndiwe
boss.
Chikulu upe mapatalo ndiwe
boss.
Uka uka kwacha kuseni ndiwe
boss.
Kapito ni moyo kubloka ni kufa bwana.
Yeah, ine pane kandine
boss.
Doesn't matter where you come from ungangale
boss.
Kakanzima uma kwa niso gula pondiwe
boss.
Story izibika
kubloka ni kufa bwana.
Osa panika kufuna kushaini la ayako mpachalo. Pano kukumbuka ndise alendolo. Wakunene kutuna life ya Rwanda wa u Destiny 6 feet under. Life so kuhimidi langatini pa photo. Komeza kupaire desire na maloto. Kulowina mu physical spiritually barunza. Pasti kapita iyo kansi kukuza. Fame za vimiti, milungu za masengo. Neo ni Jesse, blessed in on dembo. Funali ni femu, yuzi mangani kendo. Fans leave me so I'ma be a clean tempo. Osa ni one lama tendine osa uka. Olo anandrama kafwa siwa uka. Kapito ni moyo, kubloka ni kufwa. Eke egiza, unizibo unanimfira.
Olo liye ndrama, unamoyo ndiwe
boss.
Chikulu upe, mapachalo ndiwe
boss.
Uka uka kwacha kuseni ndiwe
boss.
Kapito ni moyo, kubloka ni kufwa bwana.
Yeah, ine pane kandine
boss.
Doesn't matter where you come from, ungangale
boss.
Kakanzima uma kwa niso gula pondiwe
boss.
Story izibika,
kubloka ni kufwa bwana. Yeah.
Kadelo wakwa nisa kuka, ndiwe don. Do what you gotta do, when you don't. If they disappoint you, my brother, move on. Bazati uba mili, banavana, they are gone. Your mind is your strongest weapon, you gotta use it. Bosa feeding a brain in my bullshit. This is hustling, then I bacha ya music. At the end of the day, once I tipange profit. Bosa sikungara na shimala na matacking. Panunga na funa, ningangale sugar dad. This money bossi nangu sisi ziri shaggy. Bless on a six pack, ima peze cut. Kulibe uchi lako levo. What more nine, ni bossi shezo. Aliense pae kali special. Bossi na special, pena muma presidential.
Olo liye ndrama, unamoyo ndiwe
boss.
Chikulu upe, mapachalo ndiwe
boss.
Uka uka kwacha kuseni ndiwe
boss.
Kapito ni moyo, kubloka ni kufa bwana.
Yeah, ine pane kandine
boss.
Doesn't matter where you come from, ungangale
boss.
Kakanzima uma kwa niso gula pondiwe
boss.
Story izibika,
kubloka ni kufa bwana.
High five kuma stumpo chimwera mangwangwazi. Limbani na nchito zano mosa chite manyazi. Mamedi wa malonda conductor kuma basi. Ule mukuma tamanga wosu msanghala pansolo. Ule kujero kalimo yondiwe bosolo. Kuma mangwalo kalupe mandiwe boss. Nangu ndiwe chile manga unamoyo no pressure. Life ni nsolo mundu kufa ni kujenta. Kuli akaboy opunzira na mbuli za chuma. Fuite za chizungu na magai panjema. Pachalo ana moyo wako kumfwa bwino ndawi. Tonse tuko kufwa so kulie ana mwai. Chikulu ni ulemu kuvina na kuseka. Noziba palifani ngati zafika potenta. Kapito ni moyo, bloka ni kufa. Osaibala mau yene wakamba bagiza.
Ololi endrama unamoyo ndiwe
boss.
Chikulu upe mapachalo ndiwe
boss.
Uka uka kwacha kuseni ndiwe
boss.
Kapito ni moyo, kubloka ni kufa bwana.
Yeah, ine pane kandine
boss.
Doesn't matter where you come from ungangale
boss.
Kakanzima uma kwa niso gula pondiwe
boss.
Story izibika,
kubloka ni kufa bwana.
Poli G on the beat boy.
Mix genius on the mix.
Honestly, when I'm in there,
downloaded from westsidemusicblog.net.
Get on the bus.
Get on the bus.
Vun City bus.
MM Beats. Music.